Shit. Dingy Richard K. Wonst. Shit. You can't trust me or not. 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 Umrusha songa siwezi urudisha nyuma. Shapiga nyingi tuwa, shachapika juwa mbua. Kuruta mpaka pashwe, mengi unajua, sunajua. Naisha kujifunza, tamesia kuponza, uhaika ukatisha. Sometimes sikitu japo na enjoy maisha. Maisha bonga la picha, dui ni pesa, nisha mteka wezi sepa. Ama ni furaha, heshima, so pingika. So kimbia majukumu, nimeumbiwa iweka waila. Pesa fungua malana, nakinukisha bila visa. Na shanga mabisho, wanaigiza kwenye giza. Soma kujiongeza mwalimu sivyote na kufundisha. Bora chata mnyama mechoka kusulubika. Kengele na azana mitana misikika bis. Alexa haku, no love haku. Na maisha bada maisha sona angalia na popita.
Trust me, the lover of you. Iko wasli the seka vyote. Taku hina nadi wawuse dhurike. Trust me, the lover. What's that the sick of your beauty? Taco will bloody walls at the weekend. Trust me, trust me.
Jitahidi usikose vyote hata man moyoni. Duniani sio kwetu sipi na shina vinga tuvyoni. Wengi wazuri usoni, wachafu rohoni. Utakuwa una thamani ukiona kitu fukoni. Binadamu wanyama japo hatuishi bugani. Mapenzi fake mpenzi cash love juu mizani. Sugar mami sugar daddy wadogo na happy week. Hogeni wa starehe masomo wanakatishwa kwa kuendekeza parehe. Mob psychology vijiti lifestyle red. Viroba patikani ya jambepungwa barabarani. Matokeo ya zambi hospitali gerezani. Pia kiyama mwishoni. Wamekata meshipa ibu kumbe boga na lomboga. Alibadili ya mwarabu shortcut mafanikio. Mini kama ya ikuwa nishi na simama milele. Yapo nikiangalia sana una muda na uwacha.